shaqaalaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka. Looma ogola in ay galmo ku bixiyaan lacag, shaqo, alaabooyin ama adeegyo ay ku jiraan alaabooyinka iyo adeegyada loogu talagalay in lagu caawiyo dad u baahan. Waa in aysan adeegsan ballanqaadyada waxyaabahan si ay dadka kale uga dhaadhiciyaan in ay aqbalaan habdhaqanka nooc kasta ah oo sharafta looga qaadayo ama suuro gelinaya in lagula kaco dhiigmeerasho. Tani waxaa ka mid ah bixinta ama soo jeedinta lacag lagula galmoonayo dhillo ama cid jirkeeda ka ganacsata.